madzanbuy.com. Super vibes.
Ndikumbutse zomwe mukanena masiku waja Siti na iwale zomwe mukaimba tsanalija Lelo mukusita chuni mukufuna antu tive siti Musawononge luso gamba kutamangila tumba mwaena Mautengano wasojeletsa antu wachuluka Enalo wa manda, ena chito zata, ena banjata Ena mbiri yao, yao nungeka, osala kwa Ena kuzuzika, alikuma bwalo, ndibu zalanu
Imba ni nyimbo, yote saji mwemwe Lemba ni kani, ya jiru gamu Osa manguri
Kani ndiwo imba Ofalitsa kani njira za makono masiku wano Saonjeze kani kapena kujotsela ndizola kwika Maudindo wano mualemekeze ndiwo funika Zikola Malawi ndilo mwe Yehova natipatsa Maluso wose wa Mulungu anapeleka ndicholinga Sawononge dziko gamba kufuna pindula ife toka Tidikire mputu yomwe Yehova watisungira
Imba ni nyimbo yote saji mwemwe Imba ni kani ya jiru gamu Usa mangori mbabola nipege kusogoneza Usa mangori mbabola nichuke mkono
Mautenga upanda pake, mautenga ozeta ugani gana mziko Kutu kumaziwa kutino ufali sankani mnindudi indo ufunigila kwa mbili mziko Kuzomfe sajisoni kutilelo ena denga lusula wa kusandu sajida jama kurena Ono ngela mbili za antu ena Kutu mesa nchito yanu ndi kupuzi za kuziwi za antu zimtutokazo zimezi nizo ena ila mziko Lelo antu adenga nyimbo za anu kusandu sajida jotu kwa niladani yao Kunyoze ila maneba ze yao Kodi mesa mukati munapona inu lero mukutenga mavesi ama wa mulungu ndikupatikiza ndi maganizo anu olakwika kulemba nyimbo mukuti ya gospel chosecho mutazipatika ku mikangano ya mphena mukudziwa kuti mukunyozawo kamba kofuna ndalama ndikutsimikizireni mukhoza kupeza chuma chochuluka posalapitirira kugawakana ndi kuwonongeka kwa dziko lathu koma mukulimbikitsa inu mukhoza kupeza chuma chochuluka chokwanira kudya moyo wanu onse Koma simudza sintha kukhala mmelekani kapena mtundu wina kupandula m'Malawi. Mumamva bwanji mukamakumbukira kuti ana anu zidzukulu. Island, Malawi, Mwayu, Katsikola, and the Boca Bago, Dakari, Muribis, and the Guru Nong Katsikol Menevi. But the Mukuziwa, Kutimutayam, Bakulempan Khan is also to Antigo, Pira Tiana, Muntawa, Mayam, Vida, Kupalama Vidi, Kusala Kuja, Kufuna Moon and Gadiao. Kidido, Tipa, Kampakan Khan is at Yuma, Khan is at Gondi, Omogula said in Tikola too. Kuziwa kulizo sati lesa kujemesedwa kwa mpaka lidwewa Kukwa jema otenga anu kunga kutende zeni iso kuchunga kukosa mene muma ganizira Oh yes, Black Seals here to preaching the truth without fear favor with them God Always remember, there is no other Malawi apart from our beautiful nation Ten tons edo netese kuli muzo jila zatu kukaezo manga Malawi wantende
Imposo mankirira Emanika ni odena jikatakale Kosa mango imba bola mchuke kusokoneza Kosa mango limba bola nifeke mkuonunga Imba ni nyimbo yote sajimwemwe Emanika ni yechirugamu Kosa mango limba bola nifeke kusokoneza Samango imba bola nichuke mkuonunga Imba ni nyimbo somangira Imba ni kani odena nikatakale Samango imba bola mchuke kusokoneza Samango imba bola nifeke
www.amadzambiri.com